Christ music, baby.
Yeah, ndo ananisaidia vita nazo fighty. Verse iko right, hata niandikia lefty. So many kings, I'm last king of 90s. Mshtuwe zai, tuna throw house party. Kama haji naita bebe mbili 190. Unyama ni kama muda mnaopoteza IG. Psycho livo ndongo tunapwaya kwenye IST. I get anxious overcoming anxiety. Wali nasi mundu daily tuko kwenye diet. Nikisema naelekea juu huo guarantee. Ninafika kiwango cha ndege sio kite. Future ina smile kama Roseman Fere. Paka nice na niumiza macho jinsi livo brighty. Shida huwa inakuwa moja tukikompete. Washindani wangu kila siku wana white seat. Hasa mpaka watoto wakituona tungatie lip. Hasa waiter ataileta namba kuchochea tip. Hasa ile kinoma mana sipendezi nguo cheap. Mpaka mina mama kwa safari tushindane trip. Tungili na maliza wafalme so I don't sip. Nashindana na ku overthink niki think deep. Mina lala kwenye saa, making money when I sleep. Mina lala kwenye saa, mana money never sleeps. Taking it overseas, tunatoa dawa hatulazi, hapa ni pharmacy. Utotoni litwa chindu mule, likuwa ni prophecy. Everything, vesting ya kwa ni picha, mkisema yeah, editing.
Listen,
anything.
Ule wakati umefika wakusema thank you Jah. Blessings za mimi ni kazi imeja kwa ja. So let the glass kiss, tunaishi one life. Na tunaishi haswa 36 Kennedy, so lotu kona ra. Maisha ni kuishi merry merry Christmas. Vile sinje pata this year, ntavipata next year again. Maisha ni kuishi merry merry Christmas. Yes, nile time ya kupray shukurvani for another year. Biggest birthday go kwa business, Jesus is here. Na ikeki ni kubwa taikatia tasnia. Kila mtu atapata tutalia kwa snia. And I'm so grateful kwa God, new year ikonia. So everybody, happy new year.
Samba!
Na hasto nilizopitia, hawezi kuzipitia. Ndo maana njia yangu haiwezi kuwa yako pia. Mungu ni mwema kwangu, shetani kasingiziwa. Na huu mwaka Mr. Christmas nimebarikiwa. Walo ni bania leo ndo ameniachia gap. Mpaka nyama zao squeeze na zilia nyumbani kwetu. Kipindi sina viatu natembea peku peku. Ndo kipindi ambacho na waza mtoko
yetu yetu.
Mungu kanipa nacho kitaka, janipa nacho tamani, ndo maana sivuki mipaka. Mashaka sina, ndo maana nina mamlaka ya kufanya nacho taka. So nyie mnacho kitaka. Sometimes vichwa ni boom boom kuchoka. Magetoni napotoka ni ndum dum kumoka. Na siwachi gepu na zoom zoom. Manyota pesa ipo kwa yosio ni mingum gum kutoka. Vita ni kubwa, wachache ndo wenye slakari. Natupa kwenye leva mbayo atogopi atari. Atogopi ajari, gemu shaisuka na suka di vichwa vya habari. Mtani ni njakari, atusubiri muda japo mkononi na zakari. Watoto wape habari, huku mambo ni shwari. Dada kitoa mambo na tuwa tofari. Na isafari, haitaki suka wala dereva wa gari.
Wana ni itaje.
Hata kama tujeva, hata tuvae la kuchumpa la kuparama. Lewa pombe siye, tunalewa sifaba. Uke shinda meji, tunashinda uja. Mino yule msemaji, nilo msema manara. Squeeze mshiko na uvuta kama vile sigara. Hizo business, nipe hizo business. Nataka kichwa cha habari, tukinyawe kipara. Ikitaka mishika, kinapandaga boda boda. Pia mwenye kitu, mendo mwenye kigoda. Wakiuliza maswali, tekwa nini nimenoga. Wambia lisha kufa, alini. Leo ni katao na ninagubalika na nashukuru jaha na blessing na wape salamu zangu niko fresh na wabaya wangu sina kesi na sikwezi kila siku shere wala sitaki kwere rana jipa mwenyewe yeah. Sikwezi kila siku shere
mwezini mpaka jiji la Zaramu kimomana. Kitaka ligi hapo unakula tano kama mnyama. Bongo kuna kunizidi kwa michano cheni mama. Sijisepo na kijiji kama mwenye kito chama. Waga sita za mikimo totoke katikino. Kila panchimo au ni asani mwakinyo. Na nye wakuda mwaka tunenda jino kwa jino. Mpaka muulizane vyuyu ni morabu au albino. Cause nipo kila sema the enemies. Squeezy natafutwa na madem kama Hennessy. Mikosho mikali babu sipotezi energy. Netwaga Toronto boy na ungoza wanyamwezi. Kwa biti ya dupi nafanya matusi. So mimi muulizeni isole ni chusi. Kabla ya kushuti challenge you a movie. Kwa nini sana kufu inabagi bunduki stupid.
Yo, asante Izo, acha nifunge mwaka kwa busara za Papa Mafido. Nimekuwa nikishukuru since nikiwa kido. Na nitazidi kushukuru hata nikifika kibo. Yeah, asante baba kwa hizi blessings. Mana kuna wengi walijaribu na wakaikosa freedom. Misi kwa na waza kanta make it. Tila ulini linda miso special ni baraka we know. Wengi walitamani kunizima this year. Na bado nika shine mwaka mzima this year. Ndoto za kununua ile bima this year. Nitajaribu ten another time next year. Maybe another time next year. Mwaka uu nilikuwa na nguvu nyingi no fear. Mendo wako niyo fear. Wanao fear. Merry Christmas kwa wanangu na wanao pia. Yeah.
Pengine ujanijua unanisikia leo. Nakupa pole alafu karibu utamia leo. Kwenye hii maya hizi level. Kama sio demigod basi devil. Huku fidi kasha chia cheo. Hakuna swali hii ni coronation. Yuko wapi mwenye swali hebu nionyeshe. Nikiwa yupo baada vesi ya tatubu. Kingine I'm full of love and I hate ana gugu. Mautundu zaidi ya geek wa kiindi. Real naipingwe japo squeeze ana fake ana nguvu. Man sionyeshi uwezo na thibitisha. Awachani wanaleta mchezo inasikitisha. Sasa ni mwendo wa kuua na kuhakikisha. Lengo kutofautisha najua na kubahatisha. Tauliza jina sina haja kujitambulisha. Mwanza dimzi zima oya vina vina chambulika.
Cream, cause they know I got the juice. Yeah, I got the cream, it's the time of the year. Jesus' birthday, hakuna kusikilizia. All we do is party. I'm under the mistletoe, so kiss kwa watoto. My snitch ni mitoto, wakome na msoto. Mziki ni loko, likti ni moto. Wapi kiberiti mini washe kimoko. Nisha piga meat cast plan, I got the Christmas money. Sionekani maskana with some Christmas honeys. Lisa, Shani, Diva, Dani. What a 10 over 10, though they keep it 100. Grind mezi kumi na moja December hii hapa. Let's have a great time. Tumemaliza hii chapter. Bila matata, bila mashaka master. Tulizisaka chaka kwa chaka. Hustlers, Mr. Christmas, call me Santa ukitaka. Wanani discuss, sababwezi kunipata. Nasambaza love, man, I've never been a hater. If it's not about Christmas, the nigga, see you later.
Dear Santa, smear gang chemical. I don't need a lot, baba, twende mdogo gentle. Grant me the wisdom, wazo waku reason. Blessing kila season. Ningoma kawe hit song. Ndo mwisho mwaka tufunge hesabu. Muda tupaki zinyavu. Ndo muda wakula shavu. Kumuona bibi na babu. Matunda tulo ya panda. Leo tuvune kwa sababu God did. Aliye juu karuhusu soko uwezo wetu. Tusha pita chocho nyingi tena peku peku. Tuko huku baridi na mvua shwesetu. Tunakazo na jua ila tuna miss kwetu. Dear Santa, bariki wa sonacho pia. Bariki wa gonjo, bariki wote unaulia. Igusa kwa upendo nchi yangu Tanzania. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Hey yo papa,
nikilisa pia nacha kivumbi kama ninja. Ujuzi yeah, na ufundi ni kama vinga. Isia zile zile iwe sound ya kinubi ama mbinja. Chachoka na movie za makinda. Ndani ya zama zama mbwiga. Vijana wana tija wanaisu kitukane. Na kwa unyama kama simba. Kuvika na vilemba kala singa. Eti wao ndio wakali. Mitani vinega bado wanazinga. Wapambe wana vimba wanajiona kama zimba. Awana kitu wanaishi kwa kupigia wana mizinga. Pressure ni zaidi afsa kazinja. Santa Claus dupi kanyonga. Unju kachinja. Winga wanga wameroga. Mungu wameshinda. Uwezi toboa ukizindikiza mboga za tinda. Na kuona Ice Cube wata unijie na six packs. Nice move unju once again na Mr. Christmas.
Wananitaje
Enzi dina kwenye ndege so migawa tena. Nalo ni beze enzi zile sasi woni tena. Maisha yangu kama movie we cheki cinema. Na kini cheke wanipati wajaribu tena. Mbona viji mambo, mbona iko mambo. Acha kai kando, haso paka ngambo. Ndoto kupush lambo, kisoje kimugambo. Yeah ready to ramble, watch out window chambo. Na leo simnajua it's my birthday. Ni mi na Jesus kama ujui leo it's our day. Party imebarikiwa, party imetunukiwa. Party ya kuheshimiwa, Emmanuel kazaliwa. And if you don't know, now you know now. My flow carry sasi yani bow bow. Kutoka tezi harakati mpaka duniani. Na wanangu wana support siringe kwa nini. Wanoko bado paka mseme na siyali mimi. Zenu chawi mi baraka nkona Mungu mimi. Ni kusali mani mbele na kuhaso. Ushindi lazima kimaso maso. Na kubariki barikiwa utakaso. Mwanaume sifa kukuvuja jasho. Izo ni ngumu kupotea niko na GPS. Nikose mbea nikose dana so make a US. And yes, na so bragging ni facts. Ni king kutoka green aka business. Na sina kwere simnaona na mnani soma. Kama soka namba 10 mini Maradona. Mashambulizi mwanzo mwisho hakuna kupona. Uliza wakubwa zako nimeshindikana ndomana. Wote kimya yeah.